DKMusicPromos.com.
Yo, people have to step on the ear and vibrate music.
Exclusive 50 on the beat.
Yeah, na peta fenar proposa.
Yo, boy, Kinkies.
Kanon.
Babo, chick, tumpuruwa, nasty.
Nati, marondo, ruede, we nobody.
We kuchu.
Epari, mwanga, pati, mairon, sharanzide.
We kuchu.
Pakurara.
We kuchu.
Pakubuka.
We kuchu.
Pakusamba.
We kuchu.
Paku, we kuchu. Nati marondo ruede, we nobody.
We kuchu.
Epari mwanga pati mairon sharanzide.
We kuchu.
Pakurara.
We kuchu.
Pakubuka.
We kuchu.
Pakusamba.
We kuchu.
Paku we kuchu. We kuchu. We kuchu. We kuchu. Kakwabati wafurwa vena kushana busari busari nge urepana katoli waka mamo shari na pesa mokosi kuposa kusensa na deke abundate na buwana abundate era era karume mkure shana buino kumwa ponye mfuti panturi mbrana yena mwitero shire funda fiati na timbaro ndorwele buino pari epari mwanka pati mairo shara Nati marondo ruede, we nobody.
We kuchu.
Epari mwanga pati mairon sharanzide.
We kuchu.
Pakurara.
We kuchu.
Pakubuka.
We kuchu.
Pakusamba.
We kuchu.
Paku we kuchu. We kuchu. We kuchu. We kuchu. King a pop para popo stetano. Boss Mote Zambia. One mumba pachamesh. Postin David. Mutas Kingdom. Era Tim German. Yari Langabin of a person. Melvini Kaore. Boss Ian. Boss Tony. Galilo Nikatanda. Kabesha Ukucha Bobu. Kini Zaxi. Netisha. Ekin Cash. Bossi Nikasanda. Vamos furira na vazare. Timu tabirizo. Timu toku toku. West naku. Buto boxa na vazare. DJ Lu. DJ T. DJ Lax Zambia. Datus na boss Kenzo. Shena wakanonu wa mfawino stetano stetano.
CKMusicPromos.com.